Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hidi be jam wali modo den gone bete alkamisara noga e jiagon lewru janvier hitande 2023 yamde jena yottege le suudo radio abba iwaru usman nyali bulle kabaruji do kanni kante to boggi jande do kettal maro fuddi sine to tumbututu remobe koliti widen dungu hikko o gasay sanne mutti e sigaso ne seinare ana wodi batu debe sappo e jena bo fedde leede liptago nguruma timma alkamisare hande do bamako do tidallaji ngodudi bangal rafinde nago be kale hala mudon sanne le o batu lay gabaruji di men kalandu hala bagiji maliku men dirta kadule maliko himbe malikursi ni hasas sanne lay o wakati yodi woni sambe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamane kettal audiji yogaji wanda joni to tumbututo remobe nono bade ke tilade jati ka be kulti wide be kulti metti mabbe wide ndungu hik o gasa isane fay etawede kambu kay to bi fa sanne le o region kanon direction regional agriculture mopti holiti wide ndungu o gasile o region fa be dire den fam aniko abakrin ag mohammedin yatara hebine do faccitan mamadou samaseku e alisise
kewal ndiam e famdere engrais le lumoji di ngadi hello modo e le kettal maro lamutumutu dum won ko holiti ndemobe
amaja kazi
majia do kettal gal kalata ki fi kettal ro wande gal buri mujude burde ko hikka ko dum arande demobe ana wawno hebude chakuji nogal na du chapantati chagal kettal muem ga hitane hikka chakuji sappo tati sappo joyi wobe hol chakuji sappo tam hebata
kanon no to muti ton wana non wurri kanko horojo demal muti jean pierre tugo holti vide kettal hikka yirwi dina gal ko jabbi
somikali inde region motti o hore fumi de mbawi wiide kettal gal no wurdi yarde hikkane ka ana mo toniji ujinaji temede jeddi chapantate joyi ngure won ko heba hikka kettal 2022 gal ko heba e mudum ko buri ko hitane 2021
non ko non dunto sikasu won ko heba e le demal 2022 2023 dina rawanen no holitiri morisilla horejo holdira demal sikasu
pour cette année
hikka e le ko buri hectareuji ujinaji chapan ye jenay toniji ko buri ujinay temdere chapan jeddi e go'o woni ko mi kebi le mudum rawande ko mu ko hectareji di min demine mudum di ana buri ujinay chapan jeddi e go'o ko mi kebi le hen ko hakke toningaji ujinaji temdere chapan jeego en nay
480 ton
yila jamarande kay weltingul maro leedi ndi hade jella pat cioguji di tiida
sakiraabe di kabaruji fa andodo ba hebude do bembe andede do hella men facebook kanya konta twitter yonter ke yanande sariyaji fuddi altiner yabbenande le mali o immadara arande jofanda mudun yo hollitinde e daranade bantare potalla sariya hedde bibbe leedi lamu hakkunde jibingo hakkilo imogol mum kasen yo hollitinde titallaji bangal yottade cuudi sariya jogala fa bidure den famu kedden Umar way galo alisise
le malin kobbe sabami temdere fotan sappo injena yom anda ko kani wadde ko nayri bangal sariya non imugul ngal angol hitane 2018 le leedi malinde hollitiri wite suudu ministre humnidu kabar sariyaaji le leedi de kany hokkidi do kabaruuji alal bare de be gonde wadde botu fa pamina jamarne no dido golleji wurti madame samake ummu nyaare kanyu laami tribunal commune dido bodo pomoko do yawninde imadaraaji le golleji pawidi e sarugol yo wajibi e juude charofu sabi dum tan waawi laataade mako datol gol o wawi sarirde no labiri dido golleji ana wawi latal sababu dum e juude charatebe andude hudu woni hakkingaji mu en hoto be bawi nayorade nyande fuso sariya ono sariyani neynaybe tati hudu be bawi jokkude le sartiji kolitaade
woni
fana o do botfab yewto yello hono sartobe kan battirade saratebe lannibe boto bi ko hewi an heddi abubakar gisse yo gollole nokku no dirtedo cour supreme kedden ko masifido
yaade defi
tikalaji moddi bangal faamu ana fawi edono sariya o sarretale leedi amendi bibbe leedi mali be min charirta inde mu em hore anda fu hono du wadirte tidala goddo o du ana fawi e yurku yurku kan e tannugol koyde goleji sarugol leedi amendi timmode yontere de ka ko min domini woni yimbe be fu anda dati di sariya jokkata leedi amendi ko min domi kasendo woni yimbe le fu be sarugol wodani du em leedi amendi anda kanyu en hono fu watta so yawna golleji
sariyaji
o do botu arande jon hanti mudle no ga lewru janvier ndu le leedi meden di
leyɗe gonɗe ley lefol liptago gurumare ndi fuu gatta koyiɗe mumɓen fa basi gonɗo ley on ko heɓene jogata ɗum on Cécily kawrital deɓe sappo e jeenoɓal fedde conseil de ministre autorité de développement intégré des états de liptago gurma ALG ko hani timmude alkamisare hannden ɗo Bamako ɗo o batu hawrintini dunke ande ɓe Mali, Burkina e Niger. Fa ɓeydore eɗen fam keɗɗen Mamadou Sama Sekou Ali Cissé.
Hawa av e gote ardiɓe ALG holtiwide ɓeydade yirwere kabaru yigaji leydi eko nandi muɗum immaɗe gollirde conseil liptago gourma ɓeydorike kabaru ndenago.
Miɗen jiɗini leyɗe ɗe fuu meɗodira juuɗe laato goto ɓe gollida no ɓe mbawiri fuu yalla ɓe keɓa haɓude ɗeɗo guɓe jogiɓe kaɓorɗe ɗe gala e wi fey goto gonduɓe bonnude gurdam jamarndele gumartu won comité momin juɗini to won heƴaɓe woɓɓe kuncanoɓe hoore ndenagu le leyɗe tati ɗe garoɓe faabade min ele ko warta
soni yimɓe le gollire nde hulti wiide wonko huncana hoore banggal kabaru ñamduji margal kañe keɓal ndiyam joga e dunge eɓe kay hulti wiide ko heewino heddi golleede keɗɗan somda Salvador hoorejo service demal e margal ALG.
Ko hasindina ko kaya ana heewi kulleji faa heewi kanɗi ƴewteɗe e waɗeɗe ana huncana hoore le heeƴoji amin garuji ɗi
andon ndun e ligal ɗo kawtal capanɗe joyi e jonoɓal ngal dunge en leyɗe tati ɗe ƴew tan kala ko huncana hoore banggal golleji e kañe kabaru jawdi hitande 2022 kañe ɗum ƴewtagol avant projet heƴo golleji e kabaru jawdi muɗum hitande 2023
baggiji noddirteɗi kadule Mali malinkoɓe ana korsini ɗum ɓen sannele o wattu ɗum ana nafa malinkoɓe sañoɓe ka noon ɓe himɓe kolliti wiide lefi ɗi ana tiiɗi heɓude ɗe kadlen he mbawa yaade caggal ɗon fa ɓeydir ene fam andi ko fati yatara heɓinen dow faccitago Ali Cissé e Mamadou Sama Sekou.
Le atelier mawɗo ceñow goto min goni min nakkura ɗo commune ɗiɗoɓa district Bamako ɗo ceñoɓe fa yetto ekkititoɓe fuu golle muɗum ana heewi le wi hoorejo atelier o Almami Sango luumo ana woodi sanne le oɗo wakkati
luumo ɗum taɗi noon sanne wakkati joni o kay na samti yimɓele na iwa hedde Gambie e Sénégal sorde kadle ɗe mi saabi madraji lamukoɓe joni ɓe coggu kadle ɗe na fuɗɗa ujunaji sifa ngabbude
ɓornade kaddule mu'inteɗe le leydi amen ndi yo ɗatol mawɗo mawɗo huncande hoore fina tawa leydi Mali noon holitiri wiide yoga yimɓel garɓe sodde ɓe ga eɓe nimsi ko coggu kaddule ɗe tiiɗi ko Amadou Diarayo goto e hakkunde mabɓe
so gonga haali coggu ona tiiɗi sanne soni en fundi ɗum e coggu kadule tawangal leyɗe kerodirɗe e meɗen saabi mi taki wiide yimɓele hewɓe muya sodoyde to Burkina dina Maliga
lewi kanko ceñowo Amadou Djiga tiɗɗal ɓiliɗo e heɓugol kulle ɗe ɗeɗo kaddule mu'inirte saabi mbini oɗo tiɗɗalla
min jittitaka yiide ɗum noon no tiiɗiri saabi coggu garaji ɗi min ñohirta ɗi jaafa leydi Burkina ɗi iwrata
gaɗoɓe oɗo golle kañum en ka ana narda kana koɓe lindi fiya dabereji ɗi wawi fuu yalla cuuɗi usine ngaji mu'inoji garaji ñohirteɗi ana heɓa uttede
joɗa haala haltidinde fa basiji gon ile commune ngaji tati cercle tomiña keɓene jogola timmi to tomiña to talatare yaɓɓene nde hawɗo o batu yo commandaw mawɗo o nokku maire en commune ngaji tati ɗowoni benena kula e tomiña kañe hooreɓe comité ɗowoni baale communiɗe fa basiji keɓene e jogola ɗon CRC no hawruɓe hen ɓe kaltidi hono tiɗallaji keɓinete jogola li gelle sappo cercle o batu o kunjininɗo ɗon hoore yo merci corde gollidal projet Ereclis ɗon résilience climatique au Sahel ittuɗo jawdi muɗum yo fondation Patrip no daranade ko ɓe noddirta ani résolution 1325 kañe e kabaru no sariyeɓe noddirta loi 050 de ɗum won Cécily kawrital no gaɗugal talatar ƴaɓɓine nde to gawa to ɗon hawrintini yeeso gouverneur o himɓe woɓɓe ɗone yono directeur région ngaji kañe e centre ngaji no golliɗe laamu o fanda muɗum yo hollitinde hawre ɓe hen ɓe hono kani daranirade no fano ɓantare potal heɓinirte jogole ley gollirɗe ɗe gonno kuncininɗo hoore o golle yoɓe gollide ɓe noddirta direction régional communiɗo ɓantare debbo suko e galle ittuɗo jawdi muɗum yo oni fam en jottike joni komin noddirta zoom sir handen Adama Amadou Haydara naɓan en grain o holli tan en sekke ko watta ñande Allah garɗo fuu kanko hoore grain kanko du tan ittata kalisi fa atte immine andi ko heɓini do faccitago Ali Cissé.
te ana battondira yimbe le gereng kanko wawi latade sababu so yimbe joddo gaji do fa jamma o woddo yo gereng kanko sheikh kanyun duule goldo latol woni timmode yontere fufa yotto nyalade de golletake le yontere bande bete fa jamma o woddo yo atawam tema be o jippata ko yure yite fi gajate jayurundirde fu ana mate do te latol sababu so hontondira yimbe gereng satu so premier o yarama fadi mada hebude 3e o wada er ngai tati ada jodi ayyan hono nyandube defatani kanko sheke o woni ito kalsiko te o sodirte ko wi latade codo te le gren na famu dum ana hewi wi an woni ardinte do arande so te o bendi atawan sa awari du to jotto da ana itta ko kalda du fu atawan yimbe be hedo to dum min ka beede ta hin fi hunde kase andu be be ana andi ko kala min ko mo hokkata fi hunde atawan kanyun woni chakin tinte do fu nonno holitiri wiide bamarabe nyogon ba dumbe suya jia e fulfulde gadda mi wadda dum wennata balden so wala ko ittata ko heewi hen du fu sa landike yalla te o bendina be jaabete wede te o ko ya benday sikkoro do walaato
sakiraabe hay minan dum en jari premier amen tamani do joni na holitinde wi do kadde den kabaruji di beta ko ka di fu andado ba hebude do 3w.studiotamani.org na do so no di numero via mo 37320 na kedde heda do ser yewtere de waran jukkininde wassalam lay mali himbe hewbe ana fandi ko jaata lay cuudi dogotoro sababuji kewdi gaddun himbe yogabe wombe lay kedde leydi meden di kulti metti en wiide sini ayote ge lay cuudi dogotoro di no kambe dogotorembe be nyoben takitata ko himbe nangata himbe no gasiri no himbe yogabe kolleji ana jaa lay cuudi himbe yogabe hultama yewi dan jaa ndarude koy mumben tawe no anda nyaw won e mumben no se jey e wade sek toto demun ko tawata nyawuji goddi ana tawe e mumben ani yewtere be noddirta magazine santé nde ko imerana kilu mayga wani en do faccitango mamadou samassé ko ali sissé
jogabe ko sonan dunki notorta ko fey ciudi dogotoro nim siti dunki en kabar cella alhali e wi mabbe bawdo latari sababu ti alaji ele sorugol bedo kaddan na docteur Boukassoum Maiga moses kom bako jigoroni
illa yet wake
den be jabi jati wiide tarifi anale min jangul hore kabaru yewtagol no cellal mabbe sona ben dunki be garata wakat jun o lady malina jogi ati dabreji kuntanoji hore kabaru cellal jamar ses kom ngaji natul bedal hen na ciudi dogotoro no ba ko mun en hono cabinet privé ma clinique dido hani fudirede rembo wiide sakade buri sawrude nyaw kambar don yimbe hewbe banyangara holiti notorade cuudi doktoro faysu ebe celli
fem yaato akadinye don woni
e bana so be so ni tawa ma nyaw ngol sawrede no saato sina da selli hana fi yewto sur doktoro do sawrude telaji goddi suni no do yide doktoro gilallo sawrete nemno nyaw ma o tampintam hono do hultirani sakade nyaw buri
ko bana kumbe kausani bana furakele
yimbe le hobbe na anjaha cuudi doktoro e wi docteur Boukassoum Maiga
seral mais souvent il arrive
on hewa yede kanu yobbe be mata nyaw ngaran yewtade ngan nyaw fu fole mabbe ka o nyidi be do fa ko buri hewre dum yimbe le be nyaw tawa e galle mun en tension ma diabete na e ko te sarabe ma e sarabe diro tawane yimbe le yogabe to kuchalla be ngara holiti wiide so ni be celli hajma fu wala e yade suudi doktoro be dade dum dum holiti metta mabbe fewde e jogola nyawbe yogabe
tita do der jolade kadaga ngala nyini mi o tesa
miyata l'hopital sabi mana fi golle mabbe famata fi neddo nyawdo ya sur doktoro be do doktoro be salo jawre joom be dade dum dum cioguji mabbe di natidi won golleji doktoro be ngadata neddo nim san jati ko sabi ayi mabbe be jebete cagal mudu dum na itan kalsi kewdo ngam miyata l'hopital sora safareji kewdi di mi resata de galle so ni mi masuka be nyawi min noto
on prend ces médicaments là
donc goddo dun kan ko docteur Maiga ulti wiide suni nyaw yebama dun wawi latade titala moka
un paludisme grave
nyaw bobol satudo sanne suni joomu heddi galle farta mudun wala do haadi wawi jatti samine joomu yalta hakkil ma dun rewdu dogoru so sukabe jam timay tado joomu tade fiddo do bo sarabe jahanto itobe ledde balebe den so dun fuf nafali den be ngarata le ci docteur hala jiddi gonini elise garibu wolo gem chawrowo to sesref banyangara
peut-être les gens
boyobe so ngarta sur dogotoro minen jati sato dum sabi natti la modo golle amen sabi so ni so tawi joomu wari gila law jogala mudum yafa ka nyaw o satta fa dabito su joomu wara na metti sanne beeda de dun karisimo itete hewan dunke en cella hulti vide neddo jawto fa so matali tagu message nyaw na jogi nafa sabi noto sababu be dorado famu e doko hewi.